DJ Silver. Yeah. Freeze Entertainment DJ.
Skiza kuna mahaba. Yeah. Mahaba. Mapenzi ya mkataba. Mpaka kufa. Yamekwisha. Inemo kiona hema. Mapenzi ya nachosha ya nafujara. Nafsi yangu inasema. Bora ni mpende tu waloniza. Uchungu wakulia daile. Mapenzi linifanya nisile. Sina kumbu kumbu ile. Kumbu linikosha no. Uchungu wakulia daile. Mapenzi linifanya nisile. Sina kumbu kumbu ile. Kumbu linikosha no. Mwenzako mini likufa. Nikazikwa, nikaoza. Mapenzi linitesa. Yalinitupa, nimefufuka, yeah. Mini likufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi linitesa. Nimefufuka, yeah. Yeah. Nipende sana mina taka wale. Wanasema gumbu tanya cha wanune. Tupendane yani mpaka wale. Wanosubili tuwatayane wachunde. Acha wakai vikao wamalise waganga. Yana washinda ya kwa waone kama waganga. Oh, oh. Hatule tule ni kwa unawaponza uganga. Oh. Uone tasura za upaya. Pana nitaka, miso taki na kutaka wetu. Wakinifata, nakimbia na kufata wetu. Asa ukitaka, minili amuwa wetu. Ama nitoke darani, niseme I love you. I love you. I love you. I love you. Oh, yeah. Oh. I love you. Nakukunda, je t'aime. Te amo, te quiero, ya escrita ahí. Honey, escribe dish la cupenda. Crecí con que cuna no cuna mpia. Crecí con que cuna no cuna mzuri bebe. Quiera mara yoko bebe no nata. Nata. Apapato na mumba mungu wa mwisho ni bebe. Hey, wala nitaka, misho teki na kutaka wewe. Hey, wakinifata na kimbia bio na kutaka wewe. Eka ukitaka, mirilie utamuwa wewe. Ata ukitaka tuke therari nitangaze ya kwamba.
Hey baby, I told this, this is me and you.
Freeze Entertainment Studios.
Don't listen to them.
DJ Silva.
Oh baby, ukimi kusanya na nyanga wenzako siwezi. Ekipofu na papasa juu yako. Naisi ya kuna amani sikuona nyumbani. Moyo unajawa tafarani. Kwichi kwichi chumbani. Aziishi kichwani. Pali ukiwa mbali na mi. Chuche ya kuni kwa kishindo. Jiko lako ni mimi. Unibiju tujuto bezi kwenye bari.
please show me.
Oh
yeah,
ah,
when you're lonely.
Mamuga, 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 mam somebody.
Everybody need a special someone. We're good day to make you smile. We could dry all of the tears from your eye. Everybody need that special love. We could always hold your hands. We could stay with you and through the end. You know you need that special feeling. Feeling where they give different healing. One we go there for you. The one who go bubble you. And we could love you every night and day. No go ever use you play. Not the kind one where you need, not the kind love where you need. Everybody needs somebody, somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody, somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody, somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody, somebody, oh, somebody.
Yeah. When I look in the mirror, I see you. I feel you inside my heart, girl. Everybody. Everybody needs somebody just to be happy. The one and only in this world, there's you, my angel. Now I need part temptation. Oh, oh, you're my angel. You're my ring, oh. Uvi macho macho kisura ketamu kama pipi.
Mbira sio kope alini kipenzi cha watu. Tafanya pati nyumbani. Hiyo yote kwa ajili yake. Tena sije peke yake. Sio kope ya jena wenzake. Tafanya pati nyumbani. Hiyo yote kwa ajili yake. Tena sije peke yake. Sio kope ya jena rafiki zake. Pesi mbira
jina mapya, kila moja menipa. Wananitaki pusa, oh, paswa kichwa. Mina majina mapya, kila kona menipa. Wananitaki pusa, oh, paswa kichwa.
Ora, you know, do like that. I'm too smart, dada. You seduce me like what the hell. What the hell. Don't do like that. I'm too small, dada. You seduce me like what the hell. What the hell. Yeah.
Najua kupenda. Nagama vumba. Nakama unataka. They call me Kiba Rockstar. Na malinga mapya. Kila moja nampa. Wananita misifa. Oh, paswa kichwa. Nina mandinga mapya. Kila moja nampa. Wananita misifa. Oh, paswa kichwa.
Ora. You don't do like that. I'm too small. Hey. Seduce me like what the hell. What the hell. Don't do like that. I'm too small. Seduce me like what the hell.
Hey. DJ Silvat.
Sikete yule mwonyesha wivu. Ndiye mwenye mapenzi ya kweli kwa mwenzi. Lakini pia uvumilifu na vitendo vya kara vilimuumiza. Mwenzio mimi ni mtulivu na kuiba mali ya mtu sijafunza. Una dhambi lawama ulionipa mimi leo na nyuma. Fikira zako ziko vibaya na kudhania kwamba ule demu nilimpenda. Ni kweli nilimpenda. lakini ni kama rafiki wa mpima. Haya alofanya leo, ikifika kesho, tajibu nini kiyama. Haya leyote mapendo, ni kama kio, aliyo kupa niliona.
Tukanaga na kusaliti, kujoka pako na kuamini na ye.
Mimi na ye,
tukana na wako wifu, katiliki, kumata haji uwe.
Nini wa, unatima bigiji, wakaranga za kuonyesha. Najua mwanamke akipenda napenda kwee. Badilisha jini na yote sababu ya kupenda. Hakuna walo kimbio hii dunia sababu hiyo hiyo kupenda. Unali kupenda sana, minajua na mambo mengi umefanya minando. Testi wangu nilimpenda, umefanya paka sasa kajibuwa. Fikira za kuziko vibaya, kukudhani ya mambo letemu nilimpenda. Nikweli nilimpenda, lakini ni kama rafiki wa kima. Haya olofanya leo, ikifika kesho, tajibu nini kiyama. Kwa yale yote mapendo, ni kama kio, aliyo kupa niliyaona.
Tukazaga na kusaliti, kutoka pako na kuwa mimi na ye.
Mimi na ye,
kutokana na wako wifu, katiliki, kumate haji uwe.
Nini wa, unatima bigiji, makaranga za kuonyeshwa. Najua mwanamke akipenda, napenda kwe.
Kama bahati sana kawe, nimeipata kwako, baby. Usinichukulie poa, mama jitete, baby. Mimti mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapinzana wananichora, na vinaona. Nimeipata, nimekwisha, haina utata kukubisha. Uje chukwe mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Kule mafoto kiaina, ikuvishe pete faina. Baby we wa moto, wa moto.
Bebe nataka, weninguni wa mapezi sinashaka. Kaka, cheme yusha pata, wefuma tirio no haja ya taraka. Tunao, tunao, wacha wapige domo tunao. Si wapagi promo, hao, hatari, achana nao. Na meri pata, mekwisha, haina utaka kubisha. Uje tukwe mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Tutonge mafoto kiaina, nikuvishe pete final. Baby we wa moto, wa moto.
Breeze Entertainment DJ.
You're so hot.
Watu wanakupenda,
penda.
Penda. ushawahiwa mwendo na mitindo kama Rosie Huntington. Shavuni hizo dimples hazijaniacha salama mama, ulivyo simple haujapaka ta mascara.
Nasema kifesi anata pimpo ndefu yake shingo kino kama city ya Lincoln, macho yake kama ya chinko.
Cause you're beautiful mama, inongo tujua ane bada etuona ane uwena tufa ane uwena tupenda ane. Cause you're beautiful mama, unongo tujua ane bada etuona ane uwena tufa ane uwena tupenda ane.
I guess I'm in love,
I'm in love, in love with you.
I guess I'm in love.
I'm in love with you.
cause I'm in the danger zone. Oh no, this feeling that I'm feeling, it's too much. I see future, life with you is so brighter. I could better sana, you know that I'll die for you. Oh sweetheart, life with you is so sweeter. I could better sana, you know that I could better sana, you know that.
Body matata mbaya, hey, bwana mdogo menikamata, unanicheza kama karata, hey, tulikutana kule Cape Town, paka Accra Town, downtown, hey, eti unasifa za kudanga na mengu anasema sijauna. Wivu umewaingia, Mungu kanionye shashara, ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wivu umewaingia, Mungu kanionyesha ishara, ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wakiniona wananiita bwana mdogo, hawajui ninachofanya mi bwana mdogo, nikitemo na shiba bwana mdogo, Kilimanjaro na panda mi bado bwana mdogo.
These people no go let me vex, make a boss gone. For my baby girl, I no go calm down. This is real loving, man, no be just fun. So Mr. Hater, man, better just shun. Sweet lover, you got a text from your lover, man. He won't caress ya. See you later, under red dress. Bedroom bully girl, me wanna dress ya. Yeah, them a link, but me not send them. Anybody hating, I'll unfriend them. Make we use this loving girl, offend them. If them no send us, we no send them. Baby, yeah, just run to me now. I'm in love, but you give it to me now. I'll keep up at the ranking, you know.
Wakiniona unanita
bwa mdogo,
bwana mdogo,
bwa mdogo,
hawajui ninachofanya mi
bwa mdogo,
bwana mdogo,
bwa mdogo,
nikitemo na shiba
bwa mdogo,
bwana mdogo,
bwa mdogo,
Kilimanjaro na panda mi
bwa mdogo,
bado bwana mdogo.
What's that? so mad.
Ulivyojenda vikao mama, yani wewe ndo mauma. Nitambele wako shangai, I'm proud of you my woman. Nishogopi, wani endie, wa moyo pambio. Na kiombeki na mkia wa fagio.
Make a man wah 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 wah, woman why you do me la la like that? You make me sing na 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 na. She got that beauty kampa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani. Mapenzi ya danganyi usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukae ndani. Yaki kushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Aufungue moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesarenda. Sina, sina sera, sina agenda. Sina pa kwenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma kwa kurenda.
DJ Silva.
Yeah.
Yeah, baba.
Kupenda ni vitendo, si maneno maneno. Leo nakupa kitengo, kwa kufika malengo. Umeziba mapengo, kwa upendo upendo. Bwana wana zingo, anzeni vikao vya sendo. Maana nakujuza mama, nashukuru umekuza. Chanda mapete nakutunza, kanamba moja wote waburuza. Na umesha nizima. Oh, 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 oh,
oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh.
Safari, nika kupata kimwari. Tumeshinda dhawari. Nitazungumza nae bibi na babu watarithia. Siku ya ndoa shera wiki, nie kanzu na jambia. Tumeshinda vizingiti, wamea mtutishi. Maneno enu chafu, yeye sabuni miejiki. Mtasubiri mazishi, sisi bado tunaishi. Utamuwa walinazi, uule na parachichi. Ayu wali wangu,
wendi wekunu yao.
Ayayayaya,
mama
mama mama
mama.
Lelelele, asa mama bado. Kings ipo gado, cheza utakavyo. Shuti karonado, wenye kulewa wapo kwa do. Muziki upo kwa ro, najionaga komando. Ukonga saipo juu, mina cheza juu.
I know more, hanga mainuka.
I know more,
sivunje mgongo.
I know more,
ndamdo.
I know more,
ndomolo.
I know more,
ndomolo asono.
I know more,
wanime una cheza juu.
Seza ndomboro, tena kainama. Itatoka tumoro. Domo zito mina babaja,
mina babaja.
Mimi na babaja. Domo zito mina babaja,
mina babaja.
Wezenu mina babaja. We unacheza aje?
Aina
mainuka. Sivunje mgongo.
Ndomdo.
Ndomolo. Ndomolo ya solo.
Manime
unacheza aje?
Baby, oh my God. Baby, nipe mo. Shao njesho, nipe mo. Wani usharo. Meshinda umewine. Ukinipa ucho, kinajuliza. We mtu wa mama shine. We unacheza je.
Una mainuka.
Sivunje mgongo. Ndondo. Ndomolo. Ndomolo ya solo. We unacheza je. Kicheza na mwingine utanitoa roho.
Ukutema zitaki taki.
One location.
Zitaki taki.
One location.
kupenda kinda kinda ki
Wanogesha
Oh kinda kinda ki Babasi sheza kimoto ito Oh kimoto ito Bilinge sheza kimoto ito
Basi utapa gama Unzako wanaonga we unalala nja Watu wanacheka na hakuna raha Shida zako weka kando hakuna ujama
Na tukiwa na vibe hatunaga aibu Mwole kuja na abaya wamevua ijabu Naona majabu kukosa tungi klabu Madenti wana denti paka na vibabu Ona simba bila yanga Mchawi bila mganga Mchepuko bila danga Mjanja bila mshamba Ona simba bila yanga Mchawi bila mganga Mchepuko bila danga Mjanja bila mshamba
Tapalapa Anaringa uyo Tafuta mwingine faster Wengi wako single Ya shusha iweke Baula uweche Choma upepe Au tungi ureke
Na tukiwa na vibe Hatunaga aibu Ole kuja na abaya wamevua ijabu Naona majabu Kukosa tungi kabu Madenti wana denti paka na vibabu
Nafsi na lalama, sina Mwambie, kila kimtazama Kwa kina, kiukweli Mwambie silali, tena nani patabu Kwa kemi sina hali, minapenda yeye tu
Oh
ka saule Kama mapenzi ghorofa yamejaa kari yako Mina mapenzi tele kama kwetu kule Wano nitaka ni wengi ila mimi kwako nyanga nyanga
Nini unataka, mine mijiza, nini unataka
Ama ni machi ya blue light, sema nini unataka Nikugeuze princess, sema nini unataka Unavyo bilinge bayondo, hivyo mindo unataka, taka sana nataka
Nini unataka, mine mijiza, nini unataka
Nikugeuze princess, sema nini unataka Siamini, yani siamini, yameni panda kichwani Mahaba yako ntasilitini, yameni koleza mwilini Siamini, oh siamini Emeni pana kichwani Mahaba yako tasilitimi Emeni koleza mwilini Aya chekecha, 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 Aya chekecha, cheketua, chekecha, cheketua, chekecha, chekecha, cheketua, chekecha, cheketua
Masao loso, kita
Mama, na mileo na kupatia Tena staki la wama Penzi kiapo hakuna Mita kupenda sana Paka wivu utakimbia Na mitalia na wewe Mimi kwako nyanga nyanga nyanga
Nini unataka, mine mijiza Nini unataka
Ama ni mochi ya blue light Sema nini unataka Nikugeuze princess Sema nini unataka Unavyo bilinge bayondo Hivo mindo nataka, taka sana nataka
Nini unataka, mine mijiza, nini unataka
Nikugeuze princess, sema nini unataka Siamini, yani siamini, yameni panda kichwani Mahaba yako ntasilitimi, yameni koleza mwilini Siamini, oh siamini, yameni panda kichwani Mahaba yako ntasilitimi, yameni koleza mwilini
Aya chekecha, 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 chekecha,
DJ Silva
Mali ni nyingi nyumbani, kipi kime kukimbiza Ona babio mamio, wote wanakulilia Mtoto pekia kunyumbani, kipi kime kukimbiza Ona babio mamio, wote wanakulilia Ndani ya Dar es Salaam Kuja bure, tena kimwana, kimwana, kujui kuchuna Na zile lawama, za wale, walo kuzoeza Ulikuja jana, na leo, tofauti sana Tena bure yule wajana, wale utofauti sana Dakika mbili mbili nyuma, kichwa kinauma Tena bure yule wajana, wajana leo wajana Dakika mbili mbili nyuma, kichwa kinauma Salamu mambo matamu ya kukwesha We bado mtoto kwa mama ujayajua mengi Mwende tezi na omo mareje ongamani Amesema sana mama dunia tamba ya povu Unasali na shubiri ujana giza na nuru We mwana wewe mwana mwana jeuri sana Ulichokipata huko pata umekosa ulivyo acha Kwa baba yako mwana na mama yako mwana Vichacho ulivyo vitaka Vivingi ulivyo acha Oh yeah yeah Wana unajitisa sana
Oh yeah yeah
Please entertainment DJs.
Passiamo su guitar.
Naleta la wama, we will naleta la wama. Naleta la wama, we will naleta
la wama. Pop to the top.
Tungu wa mwana chuma mzazi. Sikuzote
are the Freeze Entertainment DJs, where you find the best of the best mixing DJs. Yeah, Freeze Entertainment DJs, Trap Master.
Ele é uma quilema, ele é uma femme quilema. Trop de sangue, 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 mama. Trop de sangue, 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 pourquoi? Elle est un mari qui l'aime. Il est une femme qui l'aime. Mais trop de sangue, 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 maman. Mais trop de sangue, 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 pourquoi? On me dit que t'as déjà doté la petite club. Deux, trois commerces, deux, trois femmes et surtout Kinshasa. On me dit qu'on me dit qu'on me dit que bébé. On me dit qu'on me dit qu'on me dit que bébé. On te dit il faut m'emballer que tu jamais là. Que tu passes ta vie au calme et qu'elle est sur Insta. On me dit qu'on me dit qu'on me dit que bébé. Maman dit, maman dit, maman dit d'arrêter. Elle est un mari qui l'aime. Il est une femme qui l'aime. Mais trop de sangue, 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 maman. Mais trop de sangue, 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 pourquoi? Elle est un mari qui l'aime. Il est une femme qui l'aime. Mais trop de sangue, 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 maman. Mais trop de sangue, 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 pourquoi?
Si elles ont moi, tout le monde est connaissant. Et donnez pas longtemps à ceux qui dérangent. Aux ingressants, on se fabrique tous les temps. En l'exorès, c'est nous détruire nos Fatima. N'y vais pas ta vie au coin Guinée si Diana. N'en qui n'y ont des âmes, j'ai la si trop bonne. On a mon songo bongo, on goûte comme Madonna. Oh baby, wanna. Oh baby, wanna. Oh si kérise, oh on est tatisa. Oh, can you jump on him and tell me Lisa? No, see to Lisa, no, see to Lisa. Me, 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 no, me, me, do jump on Lisa.
Elle est un mari qui l'aime. Il est une femme qui l'aime. Trop de sangue, 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 maman. Trop de sangue, 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 pourquoi? Elle est un mari qui l'aime. Il est une femme qui l'aime.
We are the Freeze Entertainment DJs, where you find the best of the best mixing DJs. Yeah, Freeze Entertainment DJs, Trap Master.
Hold the play button, cause this is a true definition of dopeness.